Network.com.
Dunia imenifunza vingi, imenifunza vingi. Dunia imenifunza mengi kupitia dini. Siamini marafiki tena, siamini juu ya kusaidia watu. Kilichomponza zaidi ni wema wake alofanya. Hata marafiki wa ndani wamemgeuka wanadiri naye, walomshukuru kipindi kile, leo wamejiweka pembeni, wanamsema vibaya. Marafiki sina imani nao,
sina imani yeye,
siwataki tena, sina imani nao, bora nibaki peke yangu.
Oh oh oh,
sina imani nao, siwataki tena,
siwataki,
sina imani nao, bora nibaki peke yangu,
peke yangu.
Mtandaoni pamechafuka, watu wana edit picha, mala bana boy kawekwa, mala diamond kawekwa. Watu wana thamini views, wanadanganya mashabiki. Ujiulizi miaka na miaka walikuwa wapi hao wahanga. Halafu tena, kwani ushoga kauleta nani? Nachojua wanuleta Marekani, na ndoa za wanaume zipo. Sasa mbona wamemkamata, kwa nini? Tujiulize mimi na wewe,
tusishabikie anguko la black people Marekani yae.
Tumosi Marekani ungana pesa marufu, watafanya vyovyote wakufirisi. Ndo maana si shangai adidi Kelly, Michael Jackson na wengine wengi amewakuta. Ndo maana nasema imenifunza dunia, hata marafiki wa ndani wamemgeuka wanadiri naye. Walomshukuru kipindi kile, leo amejiweka pembeni, wanamsema vibaya. Mimi marafiki
sina imani na,
sina imani yeye,
siwataki tena,
sina imani na, bora nibaki peke yangu.
Oh oh oh,
sina imani na, siwataki,
siwataki,
sina imani na, bora nibaki peke yangu.
Network.com.